sawirkii 19:3 dadka reer bani israa'iil mar dambe hadda ay mareen yaa way ka guulaysadeen adawgood laakiin sidii eebbahay aan fari ma aan weelne jidka eebbahayna ma samayne ba'dishay taas way sameeyeen dembi dembigaasna way la kifalay dadka la araw midiyaad dadkaasna way ka xukumayaan reer bani israa'iil muddo 7 sano laan deeraw muddadii 7 sano madii la deerina way ga saariyeen walowgii beerowgii ka bahaay reer bani israa'iil dhammaantiyood reer bani israa'iil aad ya angayliyeen wayna aan weereen eebbahay inay hambadbaadiyo wayna ka areen eebbahay inay nabadbaadiya fadaane lamaga shiil araw gidiyoon yaa meesha aan roogi lankaasna beerowga yaa godi jiri wayna iska dayay inay ka dhuumado dadkan meeshahan weerari laakiin malagii eebbahay yaa aan muugadi lanka la araw gidiyoon markaas yaa ki ari adibah seed meelili ka dagaalamaw gidiyoon yaa ari ani sidee ka badbaadii kare dadka reer bani israa'iil ani awood ma gabo wal ani iska falaawno ma jiro wal ani iska haayana ma jiro se aan bahi doone markaas yaa eebbahay malagiisu way sii hunguri inay aamo gidiyoon garabshay yaa taabti wayna aan dhiibi ul wayna ka are ushan hol i sidiis markii aan weeli yaa lankii la araw gidiyoon way aan weeri wali eebbahay aan kifalebo.